magaalada Nairobi ee ka koobnayd kulanka dib u dhaag ee dhexay bulshada rayidka dawladda iyo hay'adaha gargaarka kaas oo lagu doodayay xoojinta isla xisaabtanka ee ilaaliya xuquuqda yaalka waliba kulanka oo isku koyan bulshada rayidka mas'uuliyiinta ku dareerta maamulka Koonfur Galbeed iyo hay'adaha arrimaha gargaarka ee ku hawlgala Koonfur Galbeed si qoto dheer lagu dooday arrimaha la xiriira xuquuqda yaalka iyo in isku kaalada ilaaliya xuquuqda ana kumadee ku qayb galyaalka kulanka dad wadaaga yan waliba su'aalo weydiiyeen wasiirada iyo masuuliyiinta kale goobaha ku hayay kulanka wasiirada iyo masuuliyiinta kale ay ku qayb galyaalka kulanka su'aalo jeesu wada jireen ku jawaabay
runtii wasaarad way buuxay dadka oo NGO-da ama civil society oo ka shaqeeyo arrimaha caruurta ayaa kula shaqeeyaani inuu advocacy sameeyo gabrowsada wacyigelin awareness bulshada sameeyo sida meel raayis xaquuqdii lan ilaali lahay gabrooyan sharciga iyalka markii leer gabrooyan iyalkii kumadeen runtii sharciguna way buuxay walbiyinkii ku bedel doon hadii oo la helo way buuxa qaabkii iyalka xaquuqdii meel raayis lan helaha ee gabrooseeta iyo walbarashan helaha gabrooy kureetan ee wal education helaha oo iyana ku meel raayis taas sharcigaasi tahay duwad taasamay waan caawi doonta dilaad
haddii sida kale loo xisaabshadana caruurta maxaa idinkaaga aadan marka la yiraahdo tusaale magaalada Xudur oo kale barnaamijka baxnaana laga shaqeeyaa waajid iyo lambar konton degmooyinka kale oo soo harayna waxaan ka shaqeynaa barnaamij la yiraahdo logistiga Anyax iyadoo 38,800 famil wax la siinayo ayaa 15,000 loogu soo daray dadkaasi shaqo la'aan jirta awgeeda loo siiyey si familidaas caruurtooda ay u koriyaan marka haddii barnaamijkan hadda lagu guuleysto Dinsoor uu fidi doonaa wuxuu gaari doonaa degmooyin aad u tiro badan oo ka mid ah saddexda gobol ee Koonfur Galbeed aad iyo aad u mahadsantiin
wali diidnay inaan nin dhis waa dowlad goboleed kale hadda diidan inta nin sheenoo nin dhis bayaal qiimo leh in oo naftiyo isla markii buubayaan roobkan haysto korna marka runtii juhdi badan la geliyay walaal hasto markuu may koreeyd walaal hasto may daba socdaan in sharci lan hala shalta boosi walaal raw ama siyaasad hooy walaal raw iyo golaha wasiirada taliyaala isboo dam khamiis toobleseed madal raayis insha Allah taala madal raayis wal ansixiye kaas madal aan ansixiyeen dhaqan gale dhaqan gale madina gadan dadkii fulii fadi hay'ado barjo inta roogan sanaka alaw in iyo fulii ka qasbin yiin in group ba ee group nidaam kale la safay waas doonay kiyaalana madal raayis sharciga kiyaal buuga kaya waan qaybi doon isoo english version ee is somali version soo ee lamad qaybi doon hadii la hayn diin marka way rajayna in oo walaal la sahay oo qaab daron in inuu madal raayis ku gudub doon hadii la hayn diin
isbuu al weekly mail qowday hay'adaha iyo wasaaradaha mayba qowdaane hoolkan is aragdan wasaaradda gargaarka yaa la qowday shirarkaasi ururada bulshadana ku qayb galaya saas tartiib marka wasaaradda mayba ku jawaabaysay in haddii meel leedahay dhibaato ku jarta haddii malaria ku jarta inay malaria sidii la deesay siyeerigii la helay haddii nutritionkii la helay haddii ciyaalka gooba sportski iyo ka dheelan banoon ciyaalka yareer dadka dheelan la helay nadaafadii la ku shaqeeyay marka guud ahaan marka maybu ku shaqeeyay inay gargaarka la deersiyo IDP da sayti baahida ku jarta la xaqabtara raashinka la deersiyo
tan oo dhalinyaro la soo qabta markii wax jiraan oo baaritaanada markay jiraan mostly waa baaritaan magaaladan oo iska weyn tahay magaaladana hal mar in la galan lama soo qabto target location ay jiro target people waa jira mostly dadka la soo qabanayna waxa u maleynaya in ay ciyaal ku jirin dadka la soo qabto waxay badiyaan mostly dhalinyaro waxa laga yaabaa age-ki inuu farqi u dhaxeeyo
runtii say xasuustaan wasaaraddu mar hore ciyaalka shaqay ka qabatay wasiirkii hore ee Allaa u naxariisto shaqo juhdi u geliyay ciyaalkaasi wuxuu u sameeyay dib u dejin u sameeyay xanaanana u sameeyay meelo loo kireeyay xanaanaha ku socotay wasiirka markuu baxay ciyaalka markii meesha lagu hayay ciyaalkii waa taqaana ciyaal meel ma hakanayaan waa sidii meesha ay ku soo baxeen qaaraha ay joogaan wasaaraddu waxay ku hoolan tahay sidii ciyaalkaas haddana u sameyn lahayd maaragtay dubcelin oo hadda joogaan dhowr jeer aan wasaaradda haweenka aan kala hadalnay arintaas inaan iska kaashanno linki aan leena meel aan soo galna arimaha ciyaalka barseeskoodu u socdaa ciyaalkaas inaan meeshaas anagana xanaaneyn u sameeyno
si kastaba meel kulankii Kuuriya lagu ka hadlo xuquuqda ciyaalka ee todobaadkan gudoonshii iyo waliba baydhow ku dhigay kulamo kale oo lagu ku dooday xoojinta is xisaabtanka ee ilaaliyaha xuquuqda ciyaalka